naimba tena mapenzi. Jingo ndi swane.
Must kiss.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, yanini nifiche minaweka wasi. Benzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparazzi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoweo nifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba go.
Baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na
eh. Baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapenda na
eh. Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote.
Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe nanung'unika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asijenifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika eh. Kuna muda nilijulisha wahi, kila siku naumizwa mimi. Ama ndongo mama sikinya zai. Leo napendwa siamini. Nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba go.
Baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na
eh. Baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapenda
baba eh. Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote.
Life equals life equals. Ching on this one, got a music vibe. Yeah. Yo, what's up, kids?
Take five now. 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 Take five now.